Ejo bundi kwa kabiri leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye gukora iperereza mu rwego rw'ubucamanza kuri bamwe mu bategetsi b'Abafaransa ikekaho uruhare muri genocide. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagiruwubusa, Richard Muhumuza umushinjacyaha wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko hashize nk'ibyumweru bibiri ubutabera bw'u Rwanda bwandikiye ubutegetsi bw'Ubufaransa busaba gukora iryo perereza ku butaka bw'Ubufaransa, ariko u Rwanda ntirurabona igisubizo. Dutege amatwi iki kiganiro.
Muravuga ko mugiye gukorana n'abantu n'ubundi mwari musanzwe mukorana bari mu Bufaransa mu rwego rw'ubutabera, tuvuze ubutegetsi bwite bwa leta mu Bufaransa mwabonye babyumva bate?
Ntabwo baradusubiza. Ntabwo nakugira ngo barabyumva bate batari badusubiza. Hashize igihe gitoya tubasabye, ntabwo harashira igihe kirekire, turacyategereje réponse yabo.
Hashize nk'igihe kingana iki?
Nk'ibyumweru nka bibiri, niba nibuka neza. Nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa kimwe n'igice.
Ubwabo Bafaransa ni bangahe mu mubare? Se mwatubwira n'amazina bibaye bishoboka?
Dukurikije information dufite ku maperereza twakoze kugeza ubu ngubu baragira ku bantu 20, ariko ku iperereza ryari ryiyongera birashoboka yuko hashobora kuziyongera. Ni prosesi ikomeza. Ibijyanye n'amazina byo ntabwo mbikubwira none aha ngaho, kuko nyine urabyumva yuko iperereza dukora iperereza biri bikiri mu ibanga, ariko igihe nikigera tugasanga hari uburyo bufatika ku byo twaganiriye tugeze igihe cyo gutanga ibirego bizashyirwa ku mugaragaro.
Nkurikije uburyo imibanire y'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubufaransa, umuntu avuze ko itagenze neza muri iyi myaka 20, ntabwo yaba abeshye cyangwa se saga 20, ntabwo mwa mufite impungenge ko hashobora kuzabamo imbogamizi?
Ukwiye gutandukanya politike n'ibijyanye n'ubutabera. Nibyo kuko wenda nk'uko bivuga bishobora kuba hari imbogamizi zagiye ziza mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu, ariko ntabwo bitubuza twebwe gukora akazi kacu kajyanye n'ubutabera, kajyanye n'iperereza. Kuko aho tuvugira aha ngaha Ubufaransa, mu nzego z'ubutabera abantu bamaze kuza hano ari benshi cyane inshuro nyinshi, kandi bazaga n'uwo mubano uvuga utari umeze neza, ariko bimeze. Ntekereza rero ko ibi bitakwiye kuba imbogamizi, kuko ibyo tubasaba uyu munsi nabo barabidusabye kenshi kandi turabibemerera.
Mugiye gukora iperereza mu gihe umucamanza w'Ubufaransa na Taripo yavuze ko agiye kongera gufungura dosiye nawe iri mu ruhande rw'ubutabera, avuga ko agomba kureba iperereza, agakora iperereza akamenya uwaba warahanuye indege wahoze ari perezida Juvenal Habyarimana. Kandi ubutegetsi bw'u Rwanda bukimara kumenya ko iperereza agiye kongera gusubukurwa, uburyo babyakiriye wenda nk'umukuru w'igihugu byagaragaje ko ari ibintu bishobora kongera kuzamura gatotsi mu mibanire y'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubufaransa. Ni politiki ariko noneho byose biri mu murongo w'ubutabera?
Itangazo twashyize hanze rishingiye ku iperereza tumaze iminsi dukora ni ibindi byuvuga bitari byanaba. Wenda nurushaka kuzabyita impurirane, ariko ibi byacu twakoze byari bisanzwe biri mu murongo w'ibyo dukora mu nzira z'iperereza, gushakisha ibimenyetso, kuganira n'abantu, kubabaza. Ushatse rero wenda uzabyita impurirane, ariko ntabwo ari ukubera yuko umucamanza wo mu Bufaransa hari ibyo yavuze byatumye twebwe twongera gushaka kongera gukora. Ntabwo twayatangiye ari uko umucamanza yavuze ibyo yavuze. Ni ibintu byari bisanzwe kubera yuko tumaze iminsi myinshi dukora amadosiye ku Banyarwanda bagize uruhare muri Jenoside, baba abari mu Rwanda, baba abari hanze y'igihugu. Haranageze rero ko n'abanyamahanga bashobora kuba baragizemo uruhare nabo babiryozwa. Uko dukora iperereza hagenda haboneka amakuru. Ayo makuru rero kugira ngo tuyabyazemo ibimenyetso, kugira ngo tuyabyazemo dosiye, nuko tuganira n'abaregwa n'abakekwaho, tukumva uruhande rwabo kugira ngo tubashe gukomeza muri iyo nzira yo gukora dosiye, cyangwa se nidusanga nta bidafatika tube twabyihorera tugere ku mwanzuro.
Bwana Richard Muhumuza, umushinjacyaha wa Repubulika, turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Umunyamategeko Maître Innocent Twagiramungu asanga bizagora u Rwanda gucira urubanza Abafaransa, cyane cyane ko Minisiteri y'Ingabo y'Ubufaransa yarangije gutangaza ko batazabyemera. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Nkurikije uko numvise magambo ya Ministre w'ingabo w'Ubufaransa nkeka ko bizagorana, ahubwo bishobora gutuma ibihugu byombi byakongera gucana umubano. Muzi ko kuva Abafaransa batangiriye izino za nyeti kuri ihanurwa ry'indege ya Habyarimana na Ntaryamira, u Rwanda rwigize gucana umubano n'Ubufaransa, haza kongera kuza gahenge aho Sarkozy yagiriyeho mu by'ukuri asa nk'ushaka kugira ngo izo nyeti ziteshe agaciro agambiriye inyungu umuntu atamenya. Bizagwana kubera ko nta masezerano ibyo bita entre de judiciaire u Rwanda rwasinye n'Abafaransa ku byerekeye iyo entre de judiciaire. Ku bigo rero umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda mu byandikiye umushinjacyaha mukuru w'Ubufaransa amusaba ko yabimufashamo, bishobora kuzagorana. Nabonye bitwaza ibintu bibiri, icyo bita courtoisie internationale n'ikindi nibagendera bavuga bati namwe tugize kubareka muza mu Rwanda kugira abantu mwakumva nk'abatanga buhamya, cyane cyane amadosiye y'abantu bakurikiranwa mu Bufaransa ku cyaha cya genocide. Hari imanza zimwe mu Bufaransa bwakoze iminsi ishize n'izindi zikirimo, ku buryo bavuga bati ubwo namwe twabaretse mukaza kugira ibyo mutohoza hano mu Rwanda amadosiye nk'ayo, natwe mwagombye kutureka tukaza muri ibyo ngibyo tubasaba. Nkurikije aya magambo akarishya ya minisitiri w'ingabo wavuze ati ntabwo ibyo bintu dushobora kubyihanganira na gato, bizagorana kugira ngo bibashe kugerwaho, ahubwo bizatuma ibihugu byongera kuba byacana umubano cyangwa se hafatwa izindi ngamba zikomeye bitewe n'inyungu z'ibihugu bitewe n'ingufu zabyo.
Ese bwana Innocent Twagiramungu, nk'umunyamategeko mukurikije amategeko mpuzamahanga mpanabyaha, ese birashoboka ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda buramutse butangaje ko bufite ibimenyetso simusiga byatuma batangiza imanza, abo bantu bashobora kuburanishwa badahari, bimwe bita kuburanisha in absentia?
Birashoboka kuba imanza nk'izo ngizo zaba, ariko ikibazo ni ukumenya icyo byakumarira, cyane cyane ko igihugu cyaba cyanze ko abantu bacyo bitabira imanza cyangwa se babazwa muri anketi runaka. Birumvikana ko kidashobora no kwemera ko cyaba gushyikiriza ngo babe bakora igihano wabavanye muri izo mu manza nk'izo ngizo, cyane cyane badahari. Ni ukureba wenda niyo babikora bakavuga ati navuga mu Gifaransa ikintu symbolique, sinzi inyungu za politiki babikuramo. Ntabwo uwayibagiramo inama yabashaka kubaroha.
Maitre Innocent Twagiramungu, tuvuganye uri Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, turagushimiye cyane akanyu haye Radio Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye.